Download it from dinamusic.com. Avavantu valendu yeshaina valenkalifyo mutwe pafoya mkawe ulwendo vale mona lelo kale natampire pakankapwe pabumi wandi valenso selefiri pafoya mkawe ulwendo vale mona lelo kale natampire pakankapwe taba ishibe kona fuma. Kufite babuke basangana katula ngama mumona e kumuchenefi kumutima ndeka bila tokotela e idalani na imwe nalimia afuile mwadilenga nalikoma kumutima e shalombele pwefi umafienu nebomutende naleka bila lelo mulefwa yankawe avavantu valendu yishaina valenkalifyo mutwe pafwa yankawe ulwendo vale mona lelo kale natampire pakankapwe pabumi bwandi valenso selefiri pafwa yankawe ulwendo vale mona lelo kale natampire pakankapwe taba ishibe kona fuma. Taba ishibe kona fuma. Shibe kona fuma.
It's been a rough journey moon over the years. I'm wishing be mona bita nebo over the years. No doubting kamula tota. Nefi kondo fya no proud linga mula nsonta. Nsonta. Chabi pila fya story mwa isanga pakati. Filamba nechi konko konse nalipakati. Support ya kwali nalifye one bow. That's why neka ndavo mokulisha jumbo. What's the matter do? Whenever you looking at friends kuku support abafirwa. Palasi kula ipompa feweka no kuchitefye bafirwa. Shakatale na kaponga boom fwa. Kalatwa lili lande wopwe mbila boom fwa.
Valen kalifyo mutwe pafwa yankawe. Kale natampire pakankapwe.
Yali kosele bano kwisafika kopano murwendo rwandi life yandi yose yali palo ifima chushina letwe kafyali swile balo shala vile lesa wandi wanda kapama palo bala kabilo kumbona ndie lomba mubumi wandi bali mpone shamalomba taba believer if you chita fena nomba la kumiti mashabo kwa isuli le filonda ameno mafpa bat sekela fyo bufi ilinga bane swe batula sane mifwi bajane yandi bale pepelela downfall no ishiba kashina lindela pwe mikamfu.
Shine, Valen Kalifyo Mutwe, Pafoya Mkawe, Ulwendo Vale Mona Lelo Kale Natampire, Pakankapwe, Pabumi Wandi, Valenso Selefiri, Pafoya Mkawe, Ulwendo Vale Mona Lelo Kale Natampire, Pakankapwe, Taba Ishibe Kona Fuma. Taba Ishibe Kona Fuma.
Download it from dinamusic.com.